Assalamu alaikum to yi remoɓe leydi meɗen Niger gesa bakka goɗɗa ko kettata huuɗa to tajundo miijo maɗo compost kam woni birji mo zamanu kam woni safari majjum noy compost on waɗirte to a wasan tan gaska maɗa na he leydi jaati keɓa haa ko yorko na fuɗo keɓa dooni hey fuu ko woni tuuni tuuni ko woni nder ɓaade kawra ɗum nokkure wootere gatta ndiyam keɓa leeda na bash na managon o julata seɗɗa sey maɓɓa balɗe sappo e joyi yahde balɗe sappo e joyi fuu a ɓeydan ndiyam woɗi baylita biriji maɗa de Allah jaɓi lebbi ɗiɗi yahde lebbi tati fuu compost maɗa waɗi nokku tan wattu he awdiriji maɗa a yi'an hayni ta jaɓu joore ma joora ta wattu du fuɗo ñawko e fuɗo ñawko e compost ma maɗa sey aɗa yiɗi andal na keɓa paamu ɗo ɗum ko kokkumi komin kaali noddu tan service mo garbal mo namba jiɗɗi jiɗɗi tatde tati buuɗi tati tan wonko ittanteɗa compost no hoyi wadde woɗi no nafa.